omtima gilasi kwatampola guyinza okumenyeka nga tolaba gukume kuba takulibala togukuba negujenkovu ebyange manya nasiringa ebikondo nalokinga teri ayinza kunefunza kabenga linazipaundi bambe tukola ensobi zebuntobo nsude kabi ndikola ntanga zebumanyi omutima omunafu gwe nina kuwalavu naye tosimula
baby tosimula
kankuwelavu naye tojajamya kuwalavu naye tosimulanga
baby tosimula
kankuwelavu naye tojajamya jagala kulaga byonna byenakwekaabo mumutima byenakwekeyo tompita kisembo nkinkomye nno wabula nsazeewo leero teri n'omugwe nina ntyankase it's my own decision no matter what they say forever you'll be my baby bwe kuba kusoboka mu lyato kusaba mukwano tusoboke FMB
you just know it's true love mukwane
kuwalavu naye tosimula
baby tosimula
kankuwelavu naye tojajamya
kuma tojajamya
kuwalavu naye tosimulanga
baby tosimula
kankuwelavu naye tojajamya
kuma tojajamya
manya byenkwagala tebigulika nibwobisonda tebibalika simanyi nabwe nyinza kiyingiza mu memmeyo naye kasito kimanyi nkwagala natamanya kimanyi nkwagala siri budde kino ndikyuka omutima gilasi kwatampola guyinza okumenyeka nga tolaba gukume kuba takulibala togukuba neguje nkovu kuwalavu naye tosimula
baby tosimula
kankuwelavu naye tojajamya
kuma tojajamya
kuwalavu naye tosimulanga
baby tosimula
kankuwelavu naye tojajamya
kuma tojajamya
Viola
Sound Cover Beats.